Mapenzi ni softy, baridi.
Maneno ni sugar king, that's correct, ya kosea yutu. Kasha ni eneza, kasha ni para, kasha ni poteza, mapenzi bala. Kona na dekezo, nanza kulara, usiku mzima nacheza kama kicha. Tazama macho, mazuri kama ya mudoli. Nitawatukana, wakimunyoshea vidoli. Kama mapenzi bahari, kwake nishasama, na sitatoka mi. Kanipa vitu hatari, wengine sijali, asha beba kanguka moyo. Mapenzi ni soft, baridi, haijani cost, nitazidi. Alikuja kwangu wagani fariji, na nidhamu bosi, igebede. Mapenzi ni soft, baridi, haijani cost, nitazidi. Alikuja kwangu wagani fariji, na nidhamu bosi, igebede.
Mapenzi ni soft, baridi.
Hata muna sema sio mzuri kwangu, ila sio ni hatari ya kuishi naye. Nitaacha hata ndugu zangu wakiingilia maneno yetu minaye. Nikija na hasira, my love, ananipembeleza kama mtoto. Nikitaka chakula, my love, ananiuliza utakula futa chakula. Let me see my song, let me see some boy. Na ukitaka, how it is for you, how it is for you, you, you. Mapenzi ni soft, baridi, haijani cost, nitazidi. Alikuja kwangu wagani fariji, na nidhamu bosi, igebede. Mapenzi ni soft, baridi, haijani cost, nitazidi. Alikuja kwangu wagani fariji, na nidhamu bosi, igebede.
Mapenzi ni soft, baridi.
Pamoja na flex,
this is the ego fellow.
Kaka na dada, mtulie, mtulie. Hapana kuiga, hapana kuiga, hapana kuiga.